DJShowstar.com.
Yeah, yeah. Sicko. Sugar. Hey, baby, I got a little song for you. I got Kikaron Dreams with this one. Are you ready? Let's do it.
People, let it go.
Bashani tetindawe kukuli love Umutima walikoma kofi Kali wandisha mayo shinje wako Kwa tisha alifesavu Nomba nalichinja mlandu wa love Tetinkushe baby weka feneva Iwe na ineni together forever Wamona tete Waya
Waya Waya Waya Waya